zanji wendikula njakufuna ensimbi nzimbe ennyumba ennungi eyakanga omwezi mpasa abakyala nga bangi nvuge emmotoka ezebbeeyi naye nkizudde kati ky'obulamu kyekisinga emmotoka nagula navuga ennyumba nazeera nazimba naye watali bulamu nabyera tebibeerawo kuba obulamu kyekisinga bobo mulamu ng'obinyumirwa naye obulamu bwe buggwawo nabyo bambi ng'osiibula fababulira tucakale tulye kasisibwesaana kuba obulamu kyabbeeyi batakimanyi wuliriza obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge obulamu bw'olina naye oli awo wenna okaba nsimbi abalina sente bangi eyo naye obulamu bubalaajanya muto w'amakanga yalwala katalina na sente zigenda mu ddwaliro yatunda nante ye ekyobugagga kye yali alina awonya obulamu wano makanga yalwala ng'alina sente nga zimuyitaba ebyobugagga alina naye obulamu tabufaako labayo walumbe mwamutwala n'amulesa abakyala be bonna n'amulesa ebyobugagga amamotoka amayumba kitegeeza obulamu kyeziba nsimbi abeera katonda yayamba gwabulina munnagusanye weedigidire fababulina tucakale tulye kasisibwesaana kuba obulamu kyabbeeyi batakimanyi wuliriza obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge seruganda nyikira okukola tokowa ozimbe yakayumba owerere abaana awo okole naawe bikusanyusa jukira obugagazi batuyo ababagagga bewekomba balya ku ntuyo zaabwe obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge obulamu bwebugagga bawadde ekitiibwa ky'omulamuzi bansimbi abayina sente bangi amagulu gali ku bisenge